and all in me struggles for that.
That's how we're doing it.
Zed Louder.
Big Jen on FK and Jet Dollar collaboration. We got this.
SK on the beat.
Life ya mwamuna ni kulimba, mapresha ni fulu apa mutu ni ovimba. Ulangale kumbuyo wakupisha na munyumba, mahafu paribe uliwala na patumba. Masodie vilenge sabatu kungo kumwa, thinking kumo wandie kuzaleta vyuma. All day every day maniga tiutima, bifuni kachi apa we ni kumwa na kuvina. Ni kumwa na kuvina, ni kumwa na kuvina, ni kumwa na kuvina, bifuni kachi apa we ni kumwa na kuvina. Nikumwa na kufina, nikumwa na kufina, nikumwa na kufina. So bring more beer, kumwa kufina. Residing in the ghetto with nothing in the pocket. Life ya likosa big indala pama palette. Na listaka mumu tuwa basha kwa chapo fena budget. Ya ufanga shkwete jenda bali mputu lama seti. Pakuli hapo futu bigima ni kwesu ni struggle. Tucha taibu talimbe tuwa nifana gago. Sing benefits muma buzz na mahuku. Tayari poni M na li friend na mabuku. Baba na ndi bigima ni nebo mfaula podiose. Nefiku mwalanzo ntepatu na bitila pose. Pepi mama na temen alimfumwa mwona ina sompe. La kofi mboto tume kofi na kushana. Life ya mwamuna ni kulimba, mapresha ni fulu apa mutu ni ovimba. Ulangale kumbuyo wakupisha na munyumba, mahafu paribe uliwala na patumba. Masodie vilenge sabatu kungo kumwa, thinking kumo wandie kuzaleta vyuma. All day every day maniga tiutima, bifuni kachi apa we ni kumwa na kuvina. Ni kumwa na kuvina, ni kumwa na kuvina, ni kumwa na kuvina, bifuni kachi apa we ni kumwa na kuvina.
Muna, kuna no kuchinda ba. Wilaba kwa kumpelo wachilemba. Manuna, manuna, kupele shonse. Shuka mama nguva wino kusenda ma. Aso adi nipiri kisha mane. Teshi mwone kaso peta fienkolo. Ama plecha fulu fulu nga nakoro kula wako nga nabuka. Ukubukilo mushango kubairo kubaira. Na fioso kufila wako na dona likoma ko. Shuba kongkongko kutina fepulesha. Ukwesha tulesha ba.
Life ya mwamuna ni kulimba, mapresha ni fulu apa mutu ni ovimba. Ulangale kumbuyo wakupisha na munyumba, mahafu paribe uliwala na patumba. Masodie vilenge sabatu kungo kumwa, thinking kumo wandie kuzaleta vyuma. All day every day maniga tiutima, bifuni kachi apa we ni kumwa na kuvina.
Ni kumwa na kuvina, ni kumwa na kuvina, ni kumwa na kuvina, bifuni kachi apa we ni kumwa na kuvina. Nikumwa na kuvina, nikumwa na kuvina, nikumwa na kuvina. So bring more beer, tume kuvina kushanya.
Ala kusha ina kalipo kuchila po malele. Hapeta etukulu wanu kukumba na balele. Nomba lelo champa mfete ntandali yeko pia olo. Sempo nene muchila ba pipo niza olo. Ala kula no kusha next specially muchila nga muliko na zivyo ngo fidya. Leme celebrate my life before you and die. Tuikala kama olafu tuwa wa munijani. Ala limo ila tayo kushota na kaleza. Some people si ukwiba na magiza. Takaka pleasure nkwe tenka pushire kubwalwa. Dhani febe no kula chitapo kwalwa. Kairi.
Life ya mwamuna ni kulimba, mapresha ni fulu apa mutu ni ovimba. Ulangale kumbuyo wakupisha na munyumba, mahafu paribe uliwala na patumba. Masodie vilenge sabatu kungo kumwa, thinking kumo wandie kuzaleta vyuma. All day every day maniga tiutima, bifuni kachi apa we ni kumwa na kuvina.
Ni kumwa na kuvina, ni kumwa na kuvina, ni kumwa na kuvina, bifuni kachi apa we ni kumwa na kuvina. Nikumwa na kuvina, nikumwa na kuvina, nikumwa na kuvina. So bring more beer, tume kuvina kushanya.
That's how we're doing it. Speak Jella all day, every day. Jay Donna, Nef Kind. Yes, every boy I say you. Stoker, Hansen, Mr. Drex. Nami mwona vena jefane abo. Okay, Nick's boy. Not forgetting MTZ building. Nakumona, nakumona. Mamuchima pakabwa boom. Mr. Michael Pakachele. SK's on the 1-2s. Win International. It's no limits in the building.
Exclusive to ZLouder.com.
Black Moses.
Care on the deck.